Salim.
Salima, umlete nyumbani tamlea. Kama mtoto kikwazo Salima, umlete nyumbani tamlea. Kama malezi ya kushinda dia, mlete nyumbani nitamlea tu. Kama malezi ya kushinda dia, mlete nyumbani nitamlea tu. Wena fat, chamia mumsalima na kitinge lot. Kenji sekita kiritaman, akipaipaya na kikono. Jamia top to the why not? Jamia won't sell him on a kitchen alone. Can you say kitchen? I keep my fire and I keep on. Jamia top to the if you know Nashinwa Kwanini. Umeamua kunitoka kwangwe. Wanikata kwenye changwa la mapenzi. Chapo kila kitu mimi ninayo. Dunia ina mengi matatizo. Chapo Jamia tina siri yake. Mucha sana amu kingala, nshamba langu likilimwe. Dunia ina mengi matatizo, japo Jamia tina siri yake. Mucha sana amu kingala, nshamba langu likilimwe. Why not? Jamia mumsalima na kitingelon. Kenji sekita kiritaman, akipaipaya na kikonon. Jamia top to the why not? Jamia mumsalima na kitingelon. Kenji sekita kiritaman, akipaipaya na kikonon. Jamia top to the nilichua kutunta pensi. Mwenzako kanipenda sana eh. Jamia salima, akilencho anbaka kifoy. Sikujua penti lako mama. Oh, ya Delila yule wa Samson. Mucha sana hakia nyere. Sima toyo nane baby. Sikujua penti lako mama. Oh, ya Delila yule wa Samson. Mucha sana ndakia nyere. Sima toyo nane baby. Why not? Jamia mumsalima na kitingelon. Kenji sekita kiritaman, akipaipaya na kikonon. Jamia top to the why not? Jamia mumsalima na kitingelon. Kenji sekita kiritaman, akipaipaya na kikonon. Jamia top to the Jamia mumsalima na kitingelon. Kenji sekita kiritaman, akipaipaya na kikonon. Jamia top to the